Umuvugo: iyo mbyutse bukeye narinzwe binejwe, ngifungura amaso ibi byiza mba ndeba bikangura byinshi mu bwonko nkatwenga. Ubwo nkaba mfashe umwanya nkakora ku byo ndeba, nkakorakora hose ngo ibyiza byo ndeba mbikoreho mbishime. Amazuru aho hafi mu kumva ibyo ndeba nkihumuriza, kenshi sinkangwa kubyumva, nkashima Imana ububasha busaze nahawe. Simugira muri ibyo ngomeranywe burundu, amajwi y'ibiririmba utunyoni n'udutama, ndabyumva nkatuza nkashimira cyane. Ubu bwonko bubika aya makuru duhuza, umubiri dukoresha tukabona tukumva, tukihumuriza dukorakora twumva dushimira cyane. Rugira wabihanze yari umusizi usiga, bagasigara basiganuza Rukundo rw'Imana Jeannette.